Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.
Kaleko kulishielo kwa na malenga mwini moyo mwini sose matenda jala ifa sose sigulibe masa uso wase tisa wasia inu kwa umanga chita chita wino basi komuye ama konwela ndipo satana sati pusise poti kwelo lake ndiku motoko oh. Inumbuye wanga ndikwileni
Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.